Eish. Asiyenze kanje ke manje sam.
Cho 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 cho.
Alomntana inkinga lo.
Kwenza.
Tabe nathi uyavela. Uye ngapha, uye ngapha. Kanti kwenzakalana.
Abtshele kahle sam.
Busiso. Fika noma nini bathu isidina. Ne weekend akalali vese nefika. Naye ngathi bathu ufuna mamitha. Eish. Busiso. Fika noma nini bathu isidina. Ne weekend akalali vese nefika. Naye ngathi bathu ufuna mamitha. Animkhuzi ngani?
Hayi.
Uyobuza bani? Hayi makashona phansi. Bathi shaba jomi wakhe yethani.
Hayi.
Animkhuzi ngani? Bathi mina uyobuza bani? Bathi mina makashona phansi. Bathi shaba jomi wakhe yethani.
Jomi ugetsa. Hayi wena ugetsa.
Hayi makashona phansi. Bathi shaba jomi wakhe yethani. Hayi animkhuzi ngani? Bathi mina uyobuza bani? Bathi mina makashona phansi. Bathi shaba jomi wakhe yethani.
Mola mapia pezula mapia pezula mapia pezula mapia pezula. Nimkhuze 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 nimkhuze. Hayi man,
asiyenze kanje ke manje sam.
Awuswele.
Nimkhuze ngani? Bathi mina uyobuza bani? Bathi mina makashona phansi. Bathi shaba chomyaka yetha. Nimkhuze ngani? Bathi mina uyobuza bani? Bathi mina makashona phansi. Bathi shaba chomyaka yetha.
Bathi
shaba chomyaka yetha.
Show me how you get down.
Bathi shaba chomyaka yetha. Hey wena shaba chomyaka yetha. Samba samba shaba chomyaka yetha.
Show me how you get down.
Uyobuza bani? Nimkhuze ngani? Hayi makashona phansi. Bathi shaba chomyaka yetha.
Show me how you get down. Life is short, I can't live it on the low. Bunny so cool, MC the Cali me the go. Ay 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 ay. Sexy girls no dey carry last. Ninja girls na dem a fear pass. All they want to do is just to shake their nyash. Live life steady, they cash out. Omo to ba jolo magba dollar. Inti ojolo magba naira. Let me see that hot body like Ira. No dey fall for me, no dey do gragra. Baby girl, take a shot and shoot your shot. Take a shot, let me give you back shot. Take a shot and shoot your shot. Take a shot, let me give you back shot.
Njalo wena uyafika awumenywanga uyas inconvenience sikubhekile ngiyatshela
I'm cool so cool to bunnies give me some bunnies
hey, listen, you better look.
That's right
sis nimkhuze 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 nimkhuze
somebody take a shot real quick.
Hayi man, asiyenze kanje ke manje sam.
Awuswele.
Nimkhuzi ngani? Bathi mina uyobuza bani? Bathi mina makashona phansi. Bathi shaba chomyaka yetha.
Bathi
shaba chomyaka yetha.
Bathi
shaba chomyaka yetha. Hey wena shaba chomyaka yetha. Samba samba shaba chomyaka yetha.
Hayi wena man.
Eish. Busiso. Fika noma nini bathu isidina. The weekend akalali vese nefika. Naye ngathi bathu ufuna mamitha. Eish. Busiso fika noma nini bathu isidina ne weekend akalali vese nefika naye ngathi bathu ufuna mamitha animkhuzi ngani uyobuza bani hayi makashona phansi bathi shaba jomi wakhe yethani hayi animkhuzi ngani bathi mina uyobuza bani bathi mina makashona phansi bathi shaba jomi wakhe yethani
jomi ugetsa.